let it shine.
Let it show.
All the time.
Let it shine.
Your brother and the sister and the cats and the dogs. Yeah, yeah. Shine on
the earth.
All the time.
The
shine on us. Oh, yeah, yeah,
the sun is there.
Ah, yes.
All the time.
Yeah, no, 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 no.
Magisha ni kupanda na kushuka. Ive unaposhuka usika tetama. Dunia ni usiku na mchana. Unapoingia usiku ujue na asubuhi itafika. Oh my my love. Unapokosa mpenzi usijali ndugu. Siku moja utapata umu.